ne ndoza nukumbera jetulimu mu Uganda dala ndaba tulinga ngari ngari chifana nyichayo chisanga kubipande sako zivendela kujitimba mukoti omulamuzi watu lero chisanga unga jukulembeza sebo nekusende jiba kulembeza kavibere vinusu ndoza zilina ujulira nechinu mojisanga mutale ngisula mumpeo nekusumusula na seke wabu songa na yoyo ya nivate nobuli ni mstate ya usi kisula na president kumpi wasula kumanga keka mwonero kekwa kalinu na uli ajala muyuganda keka mwanjiza ndoza lwa kuba mumpefu nama afishe bababa mjoga batyo nembobwe sabo kula nemuzi wa mayumba zebaka Emusulwa yogera emuji wobutimba wisula Nengali olw'okuba mugonfu nnyo kaka nasula mutale Nangasani olw'obugonvu Kyovola wakati ndi mu mbeera eno Mbana Uganda tulinga ngali Kitaffe Uganda tatwagala
Ayagala b'ebbali
Ab'ewaka yatukoowa dda Taata nkirabye totwagala Ame waka waduko wandawa Data totu agala Ame waka waduja wata Siwe tunulire mbera katije tulimumu Uganda Dalanda batulinga ngari Omukoza simule nyumba na jinyirizanga na yotula muntembe chimungubia Nosango mruanyi wa maje ya lwani lirekwanga Kamasula musubio uyongo wetaka Osanga banazirwana keru wero Nabulwa ne sabato mochigere jayambala Nosango musumesa we masaka Ningo musarafu na kwesa tunuye gazula Mujifocho kusumesa abano baigiriza Abalu oza kumpale nganje kurusi Osango musawo we chirudu Ningo musarafu na kwa kumina enga zarema Empisaji kumane weta genda Abalu oza landiro deko mkoba Chirudu jeno muto ya tenu wala korela Baipoza ya vika sowe jina asala Nungu sawe ya nikuyambe kakulaba chiamuli Biaba suka kona gole veta mwa Wewe kalakaso pongi zomu sala Mwatu miabe bali mbu wano vale mwa Mwiyukanda wanavana vanji basoma Neva nonye mili mumbu tufu diabula Mawara buje vandi genze rio kukorela Mabatiza mazigera na mubatiwa Amatakaba jaja pewa noge vabula Katukubye migono kutiwa tutiwa Wanaba chai na mwala wandese chulite Songa kwe tutiwe rano ujulisi wabula Kichobu kake chiri mu Uganda Mubira wajane simye hutuze kufuna siku malagweta Muna Uganda anotuka no kufumiwa Kaba tujoga tewe vada bebe kwa Uganda zabu Neheza shinu manga nifo wabu Ebikaje busoga babiri mambungi Ababiri mabaka wabibiri timu nyumba Chokanga bifa musukali nempapura Sabuni na guno mwenge kutwe yunira Meta madifani wafuna motora Ngate ya bili momu sama no mora Awali mivina siku kalangala Anonya wali maka mele na wabulua Ngato kuchikula mutakario Eteka ya ita wakusiba maisa Okuli mechi na siku takario Obanga kute chapa nochiba wabange tulabie Uganda tatwagala
Ayagala b'ebbali
Ame waka yatuko wada Tata nchilabia tutwagala
Ayagala b'ebbali
Ame waka watuko wandawa Tata tutwagala
Ayagala b'ebbali
Ame waka watusha wada Sibwe nkubolu imba nilukula iti Amantu bempe mirimu bawera no olukumi Sasura TV radio Producer alukuwa soka zimuwa Abatunda city center wakona library Baguze poloti poba tuwebaza Saka wa drive Mubara bakulera ku music Wentimbe chivuru Sweet chips pia yewa soko kufuna mu Neba malaya kuro bakula Hoteli neroji huku nisimbi mufuna Nisasulero si Polisi sako nechifu Aba city council mazitu sawa Na kubate tubayo kubanika Nikolo ya government ife tuitwa Mnyimba za fazezi joku samisa
nabangi wesimenye wano ulina furumya luyimba lyokafuna ekyakola kugesa bapawo nsabe mulaba badreva bajjo tuvuga sawundi zetukuba banyini zensimbi bafuna gavumenti eyandituyiso tusasula ate tutaddeko mateeka ga kutulemeza kola batunoonya okutusiba naye ng'obuuza gye twakola omugaso gw'omuyimbi mu ggwanga gubeera munene lwakuba gavumenti erwawo okukimanya laba fire ebbongole onoonya n'akabumbeka mu kibuga ne kabula naye ng'ennyimba ze buli mwaka zikulwa kwe tulabira nti krisimas etuuse laba kafeero n'amani moses rediyo abasajja mbattu baakola moses rediyo byafaane bamutwala ekololo mu kisaawe ensomolawa naye fe abalamu okusaba okukolerawo olwokimpaawo ayinza okukunyega laba joni kakoma yayiye oluyimba lw'eggwanga buli mukolo olubeera lukubwa naye abaana be babuyaana bali eyo babuyaana mukasa andrew fimbo yandibadde kyabulambuzi wano yali boola asinga naye ali ku sitwiiti embeera yamukuba oluyimba olufuluma luti abaakaliyoki be basooka okufunamu bonna balya ku muyimbi naye gavumenti lwaki tetutwalanga nso taata nkirabe lwotwagala abewaka walukoowa omusolo ogwandikomye ku mafuta n'omunnyo naye n'ennyumba taata nkirabe lwotwagala abewaka walukoowa tuwandiisa amasimu naye abatta abagenda bayita ku ssimu kangeerekera sabino naye ng'ekituufu totwagala Joseph Fitz.